Bwaba kinnemya n'emmere nga ndowooza nsaba nkikugambe wankutulake bonze nkwagala bambi bwe nkulaba nti Maria Maria olwo ne nva mu mbeera Maria kikyo nnumya ate bw'omwenya Maria ne nva nze gira nno tugire Maria
Saban chikugambe wankutulake bonze kwagala.